Akashita akakweva ti ine mpituruke moya we ine peni kwa kashita akakweva ti ine mpituruke moya we vintu njita vintu njita dansango kweva Rufiania ine
ine netina quanto giro penso uma coisa kuri mwene fisendo ubufi uramo bukaite mwe nalifunya abantu abengi kuti nsotenu efo mufwaya Nshifi chita, efo nchita, tamufifuaya Eicho na isakuli mwetata ati njevelele ine
Peni kwa kashita, kakwe bati, ine mpituruke moya we Vintu nchita Vintu njichita Nasango kweba Tindarufyanya ine
Mumyendele Mumilandile Mukutontonkanya Ile mwishi nalienu Emombela mina Imwe mwandishi bafimbi Na bantu wandishi bafimbi Wandishi ve Idio nshila fyalwa Mwandishi behe Idio nshila bapachalo Inyo kumivepa Nishinde ivepa Eicho na isakuli mwetata Ati njevelele ine
Peni kwa kashita Kakwebati Ine mpituruke mo Vintu njichita Nasango kweva Tindarufyanya ine
Mumyendele Mumilandile Mukutontonkanya Ile mwishi nalienu Emombela mina Imwe mwandishi bafimbi Na bantu wandishi bafimbi
Kwa kashita Kakwe wati Ine mpituruke moya we Vintu njita Vintu njichita Nasango kwe wati Ndarufyanya ine
Thank you for your grace Amen